gentlemen, we always call this song a special song to all ladies. And I do not get this song. All the ladies in the house tonight, this number is for you. Enjoy.
Tutia, tocumero, sonyi wakanenga musobisa fe tusabenga nyo katonda wafe olugambo obutwa olwo lwewalenga yemikwano gipime kinatuyamba esente mukisa zijja ne ziddeyo kuma kukube obwo si bufumbo jenizewuwo oba bafa bafe oba balanya bange oba bebulamu bwange jenizewuwo oba bafa bafe oba balanya bange oba bebulamu bwange jenizewuwo oba bafa bafe
Thank you.